Yep, what's good blood? Ni mara nyingine tena nakuletea another reaction mseye kutoka Uswahilini Bongo. Hii ni collab yenye watu hawakutarajia man. Hata mimi sikutarajia hii collab itatokea na imetokea na ni kitu moto. Mseye, hizi ni collab zenye wewe unalala tu ukiota. Kuna siku fulani na fulani watafanya collab itoke tusikie. Kama mimi na kuna collab natamaningi sana. Siku Khaligraph Jones atakutana na Diamond Platnumz watoe ngoma. And then kuna hii Darasa na Zuchu. Unafikiria tu kuna siku ama siku moja tu hivi itatokea ghafla tu hivi hawa watu wakutane, ngoma itokee, na leo imetokea. Darasa Mr. Burudani mwenyewe anakutana Zuhura Zuchu, malkia wa Wasafi kwenye track ambayo inajiita Romeo. Unajua Darasa mse, Darasa ni one of those artists ambayo yani maandishi yake, yani utunzi wake, yani mistari zake ni tofauti kabisa na wenzake mse. Yani jamaa anaweza asema kitu yenye hata wewe mwenyewe uamini huyu jamaa alikuwa anafikiria nini akaandika hivi. So sikiza hii track man. Wenye ina go. Let's do this. Hii na hisia ya kali mse, anasema if you feel what I'm feeling let me hear you say la la la. Yani ni ya mahaba mse, hii ni hip hop love, hii tunaitaga love ki hip hop mse. No maskizi wait first kabla unajua kuna producer moja bonga ambaye sasa hii ameweka wana, yani wasanii ambao wanakutana kwenye mziki and then wanatumia beat za huyu jamaa na wakutanisha, obvious lazima ikue hit. Anaitwa S2Kiz Zombie mwenyewe na yeye ndiye ameproduce. Sikiza Darasa na verse 1.
Sia bana ukilazimisha unaweza kuingia mlangoni ukatokea kwenye dirisha. Nikisema na kupenda na maanisha mapenzi sio nguo bidhaa ya kujaribisha.
Anasema mapenzi sio nguo bidhaa ya kulazimisha. Sikiza.
Love sio market, love ni private, love sio cozy, love ni magnet, kuconnect, kufanya updating na new city.
Romeo, please make me your Julio.
Anasema love ni magnet, love ina connect watu, inaleta watu wanashikana pamoja mse. And then sikiza venye Zoo anaingia kwenye hiyo track mse. Sikiza venye anaingia na hiyo chorus man. No ma, sikiza.
Please make me your Julio. Tufanye iwe easy, tusi complicate.
Okay.
Oh my baby, sweetie chocolate. Romeo, please make me your Juliet.
Romeo, please make me your Juliet. Sikiza man, sikiza. This is why Zuchu is one of the best female artists in East Africa maze. East Africa, kama si Africa, East Africa, she's the best man. Yana anaweza fanya ngoma iwe tamu hata kuliko ni.
Romeo, fix me, cause I'm broken with a hope. Romeo, teach me, even when I'm fuzzy wako.
Romeo, fix me cause I'm broken mwanafunzi. Yani teach me. Sasa sijui watu wenye wameharibika huwa wanafundishwa, wanatengenezwa wapi? Anataka fixiwe. She's broken.
Tell me, nishakupenda wako. Wewe wangu mimi, milele niwe wako. Sijakupenda
anasema hajampendea hela. Amempendea nini? Mtoto wa kike siku hizo anapenda hela mzee. Ukipata mwenye hajapendi hela, umebarikiwa zaidi. Msikize. Please make me your Juliet. Tufanye kila kitu iwe easy, tusi complicate vitu. Stari za kimahaba hizo, Zuhura mse. He's a beat, man. Inavuta hisia. Verse 2 inakuja na darasa. Sikiza. Okay.
Jumping the ocean.
Mm-hmm.
No second option. Wako mama, no second option.
And then me na wewe tuko na connection venye tuna jump ndani ya ocean. Hakuna another option, hakuna second option. Ni mimi na wewe kwenye connection, tuna jump kwenye ocean. Sikiza mistari.
Funga chia penzi langu mbawa litapa. Sima taa penzi langu nyota litanga. Yosi kufuba kuchaka usinya. Penzi langa lisha taka mwona pigwa jolada.
Ziba njia, penzi langu lina mabawa litapa. Zima taa, penzi langu lina nini? Itanga, inanyota.
Team sio team bila kocha.
Too
na
sure.
Hata sim sio sim bila vocha. Uda da deng, uda da deng, gang gang. Mahaba ni uwe ni shuti gali bang bang.
Come
penda venye na beg hapo mzee. Romeo, please make me your Juliet. Yani nifanye Juliet wako, Romeo, please.
La, 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 la.
Appreciate your love, baby.
La, 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 la.
Wacha nikupe kila kitu. Appreciate your love, baby. From my heart, my soul, my body, my mind. I appreciate your love.
I appreciate your love. Yani nashukuru mapenzi yako kwa kili yangu nini nini kila mahali. Ndio hivyo mzee Romeo kutoka kwa darasa na nani? Zuhura Othman Zuchu. Moto. Hii ni hatari mzee. Hii ni collab moja ya mwaka yenye tumengojea kwa sana imepatikana. Wewe unasema nini kwenye comment section? Juma the pin ndio jina langu. Subscribe na tulie. Utaona mengi man. I'm done and I'm out of here. Bye bye. Romeo, please make me your Juliet. Boom.